hande joni wittude emin ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumar Dianganta on. Nder ko e kibaruji men ni jeɗɗire wittinede leydi Niger, wuroji kewɗi ɓe keɓi toɓo diyan non ni ko wonno miije yala dungugu kan naati on keɓan hano jaaba mo hoorejo kawjuɗe filla sarusi hawjinde filla diyele e kenu fantde dow mum. Har ko ƴewata julɗe dina batuji mo noni sukaɓe no kalka iɓe jaare to joni engueje noɓe gonɓe kawjuro fi o kandi on keɓan laaɓal dow mum. Nder yewtere men pinjinol ni on keɓan fama har ko ƴewata golle ko kawjotoɓe gurdi e ladde e jaa ɗum woni golle maɓɓe région mo Doso wuuro Dogon Douthi tokkomi on nampirtol haalaji kibaruji men. Nder jeɗɗire wittine ni wuroji kewɗi keɓi diyam toɓo mum nondi nder leydi Niger to woɓɓe gonno miija ko dungugun kan naati nder leydi Niger. Dow mum ni nani famaka hoorejo kawjuɗo filla sarusi hawjine fi kenu e diyele non ni kaccallu lawan gabciya non ni o fontini jaadimin Hassan Nour Abdourahmane.
Nous avons eu
gonga non toɓanoma de religioji guere mo leydi Niger. No hani himɓe paama ko ɓurtaki leydi dabbune e natugol ceeɗum kam watta ɗum, kam woni battitol wakkatiji ɗi hana fuɗɗere dungu no gam wakkati on ne hedde guinanda. Nokkuje ɗe ndiyam ɗan toɓuno no wawi wadde lewru fayade balɗe lesoji ɗiɗi fande mabɓe heɓoyde ndiyam ɗan kasenda. Denne hannda himɓe aawa illu jooni ko bi ammiɓe woni e tinno iɓe wonna geseeje maɓɓe. So Allah jaɓi le hantirgol lewru avril fuu min mburtinan ɗerol ko hollata de dungu fuɗɗata e hantirgol mum. Dimɓe ndiyam ɗan ko haani toɓa nder dungu on le wakkati ɗiye ndiyam ɗan woodi sembe sanne na ɓuytoto.
Do ko ƴewata lore sojeji ni ko yaaɓi yamere non ni fittoji non ni ko waɗi kenga sappo lewru avril ni hakkunde wuro Inates e wuro Tingara nder région mo Tillaberi ko waddi mayde himɓe jeego o sojeji leydi Niger. Sojeji ɗiɗi nawnake non ni ɓe jarama lokkotorore habaru ko heɓa to wecco habaru kaɓɓiniɓe ko andini dow télévision mo leydi Niger. Nder andinore yottingo lilal ko radio ko waɗa jeetati lewru avril nogayi e nayi non ni ko ministére hawjine e filla haala leydi non ni nder reedu ɗum ɗo ni har ko ƴewata to waɗani gouverneriji région ŋiji ɗin non ni dow laawol laamu ko lamba kema ɗiɗi e capanɗe joyi e jeenayi non ni ko jeetati lewru avril duuɓi uña ɗiɗi e nogayi e nayi non ni laawol laamu ngu haɗi keerol ONG ji ɗi leyɗe yaasi non ni jaha nokkuje to sojeji goni no gaɗa golle ko nanga bonɗo neɗɗo fuu mo ɗoytanaki gol laawol no jukketi. Sukaɓe no kalka nder gallu ñamey fudo wakkati hano julɗe naabatuji gon nonni ko sukaɓe yiloto nder wuroji gon nonni. Ɗum ɗo ni kile kewɗe deniɓe kalki to jon en ɓangueje kamɓe jareti fadde saro e mabɓe garta. Moussa Abdou kaloɗo inde jom ɓangguere kwarteji o hokki Moutari Mahamadou Noy ɓe wonɓe kawjuro fi o.
Quand on nous amène les petits enfants.
Deni min gaddanama suka kalkudo minen ko jottate deni makko nyamnudemo wala fu jogoto do mo sana mawdo bangere on nyamnamo holtindemo du konda wotu goy be bura jeddire ma jeddije didi to amin amma jon o seni min kebi suka kalkudo mwakilum soti fu to policeji min jarta dum wodi dunde suka majji min gattatana fotol mun der groupe amin whatsapp mo mawdo bangebe wiide ɗo fuu jiiɗo suka majjuɗo yarama to jowro wuuro kwaratejo nder ñalawma miɗen mbawi heɓde sukaɓe joyo laawol laamu hokkimin laawol ndenne miɗen godi laawol jogade sukaɓe ɓe fata saroɓe mabɓe jiitiɓe.
Ministére hawjine e fi jandeji leydi ni talkuru bi en ni ko lildani hano horeɓe région ñiji kawjiɗi e fi jandeji dow yarugo janguinol nder ñalawma noonni jippanɗe worre nonni nder kerol janguirɗe potorɗi ɗi leydi Niger ɗi gomnati e gonɗi dow jonde ko e majji nonni. Gollal waɗini hokki comité hawjinani hano filla laasi baare har ko ƴewata dow ko joɗɗinta hano jippaki worre nder ñalawma heɓi laawol ko mani o sigila yaare yeeso ba gaɗa sumayere denno. Ko waɗata sukaɓe famarɓe diwaɓe Algérie teddirka mabɓe hooƴe waɗi sarusi hawjine fi denol sukaɓe e rewɓe nonni lildi himɓe gon to en nder wuro Asmaka wonduno kerol leydi Algérie nonni. Nani famaka Yakuba Nakbal fantini jaadimin Gungu Mahamman Antani.
La direction régionale
service mo région en Lille dit docteur Robé tonne lady Asamak fabe kawjo sukabe famarbe diwabe ton Algérie hanu fetchere gollal himbe agades goni be gada wakati galki ben don de commissariat mo Asamak don jabbito sukabe enda juntabe don jarabe to fedde kawji do cellal bibbe adam biete do MSF fabe chewori kedibe enda dumi do limabe don lima worbe ben don lima rewbe ben don lima dubi mabbe don min lildanta horebe tawabe de region fabe pama sukabe foto tawa do de lady Asamak ko watta be ciliono hawju mabbe le mabbe sukabe worbe kan dudi sanni
parce qu'il est plus nombreux
gan waddugo balla do ko waddata jonde jam de leddi Niger wadi ardibe dina modibe nonni alsalamagal be konni sigili koral ko burta jangirde modibe chapande jetati kawra nyande mawne wittino de jurulde juma anonni gan kawra janga du o lamdo nonni wadda hakkilo fukkimo wadda do codol endan hakkune himbe nonni nani famaka mala Muhammadu danji gane o fantini Asman Arzika
Tonga zama ba na harko na ba
wana da wani hauri da ame arande lawal mun je ya balni ko bidan garado e lude Allah gam bibbe lady ami kamfu e lady di lady ami di don inirabe ami minirabe ami tawa wodi dunder mairi no wodi wodube sembe ko dogata no wodi be gala sembe wala fu lawal bangol tokede sana e lude Allah don der koni modibo mawdo andade yade prefet e commissaire police ji wala fu mo warai to batu sabu kambe ko e mabbe be bibbe leydi non illa kenga ko ngarro jamude en bi on wana gollal modibbe tannom ko jewta bibbe leydi din fuuno wodi du tawi Allah jabta du'a maada gangolli di tanana ko woni le bernama den ne se bernama no labi fuuna jabane ko elda do
amfani sey am samana addo
delle ni jeni duudal himbe no rewbe amma be kokkaka sembe der golle ko adol adigi nonni fimo wonno ummina hakkiloji pelle rewbe gondi no dari gan dartingo hakkeji rewbe nani famaka madam Madu Bintu horejo fedde konga fen bangere difa o fontini jadimi main Abdullahi
hanyoyita sa
labi idun han tokkude didun annanno sayniide dum salike debbo rafi hokkede lawol wurtade halano joni idun hoja hala debbo dum nawtoro ganden non debbo wattataake der huune fu bu misal der nokkuje de dum jointa gan tefude hakkimudum dedu debbo tawaka der ir nokkuje de enda fu wawta e tefi hakkimudum hakkodu hala hokkanyumudum kanju wadi du bittidi rewbe burti hollude mettol berde mabbe kanju wadi gonna wakkati on e hettiniɓe gan heɓude musola majjum kanjum saabi de sappo e tati lewru men wari fuu iɗum wurto ɗum waɗa julɓe gan hokkude rewɓe lawol miccitade e wakkati mo ɓe burti gan tefude hakke maɓɓe
ko waɗno jahangal makko nde leyɗe afrique ni ministre kawjiɗo haala leyɗe jananɗe e leydi france nonni stéphane séjourné jahangal makko ni tugakina do hala cede sefa nonni ko o holli wiide leɗe afrique kawjo cede sefa nonni do mun nani famaka Amadou Louche Ibrahim o fantini jadimin tarnal Fuday Ahmed
Il convient de rappeler que le France
Fani famene de ni woni cede se faade leydi France no tokkiti nawtarade e majje der leydi Afrika dum du hunde no wadore faddunde hartayaadu yeso leydi den bankial leydi France do lawol golli digol e bankije leydi Afrika tawade chakantarade no tokkiti wadde jewtinaaki do fi arzuko on yaade der leydi wodi burtaaki ministre leydi France kawjido raduji leydi mu e leydi yasin halde o bako hunde ko heedi wala der mun no hanuno o acca leydi de fi on jewta kala do filla sefa on ko jewta harto yaadi yeso arzuko ko lati kamburi nafude de
sero o development
dellede gengimi region modi fani ko sakiti dun famama ko fi wujjaloho na nanga liddi der guika na bien peddo ledde kan wonno duuda dun doni no wodi sadarma do fi ladde e jaya on nani famaka lieutenant colonel Amadou Oumarou horejo sarusi hawjini ladde e jaya de departement on fantini jadim maina Abdullahi
aiki da duza
golle fu de neddo watta sede hokkama lawol talkurdu dum hokkata gaddambe ledde na culbe han permino gandu wadata ko neddo awco lore wala permi hanno labi lam leedi biiri dum neddo adoita ledde na culbe de neddo tawraka talkurdu enda talkurno dudu waddata illa trésor be kokka kawjibe fi domo ladde e jaay kambe du sebe kokka nataybe der ladde de enda no handube do tano labi jojjinaadi enda gallabi non ilam leedi jojjini de neddo du salike do tana goddi lam leedi jojjini labi di neddo jukkete do majju neddo no jukke yoban nadu nangi kaso amman du en fu be kala tanno neddo baano lohotono nadu licci non nangata fu lawol gotol no sayni dun tilsunon jomun saidi tawrama talkurdu enda
dole sai kanada takarda
fi kawjaki leyde e nokkuje durande ni no fi goddo sadarma del laddeji kile kewde ni ko woni dalilaji rafinaral ko geseji wadi ni gomnati leydi Niger joddini kawjotobe gurti e ladde nonni e jaay hitan ujnere kema jena e chapande jena e tati nonni don doni har ko jewata famu hebo nani fama ka ma gudana alfa hore jonon kawjudo filla jeal nokkuje departement de Dogonduchi o holli ano fama har ko ƴewata golle bi en ni hano kawjotobe durande de e laddeji nonni nani ko mamma ada waddi
numi wi'ete police rurale
la police rurale e institut
witebe police rural hawjinaabe domal gurti jaaye e laddeji be gollal mabbe gal tabintina kenana der lawol laamu ko jangol didi lewru mars duubu jinere keme jeenay e chapande jeenay e tati ko dewter hawjinaande gese laddeji e jaaye der Niger no wodi datol hemre e sappo e goobol kambe ngol hemre e sappo e nayabol joddinaangol e hollude dum woni gollal witebe police rural be
la police rural
wakati oye e jokkina de leydi Niger
on appelle la police
police rural no labi lamu di ardibe house ko di yeru no lawol lamu wi hokkata na be na lawol hebude naral hakkunde nimbe
public en milieu rural
moy en kan wadde golle wiete do police rural
les personnes habitent
nimbe hanube wadde golle witebe police rural en kawoni prefet en merube hanube gollide e mabbe du kam en goni ano la amibe fina tawa yaade mabbe du prefet ballatana pelle de dewtere hawjinde filla gese laddeji e jaaye watti misali ko fo depon der departementji din kambe ko fo kom lay kominuji din no wodi du fa hande pelle bitede ko fobbo gonde no golla der wuroji din
wode village
noybe gollirta
les ressources sur lesquelles
der jawdi mano kuje de witebe police rural kani gollude commander filla demal yaade durngol misali pelle kawjinaade filla gese jaaye e laddeji dem yawtinta konana ndarude nokkuje to bonandaaje wada der mun dum mane to podagu nati hakkunde nimbe der gurti ma le nokkuje durtede dem sakore mobe memay dum enna caggale de fedde den wadi taykaaki mudun den windata talkuru nildude prefet na maire yewde o jande fi on labi noddude wonbe der nokkuje den wurtade be cakite jukkede kaden
alle verbalisant bien sûr
madalla bandirabe wonbe ne kettini habaruji e fulfulde do min timmidi habaruji din sai jebbe ton habaruji e hausan kore ko mamma ada e yottinta ngada habaruji din fu onon bawa kettini batu joda kala mona fisa adamu sirfo yottinta onon bawa kettini do sigilaji ko studio kalangu do lawor ertel ko watte tati didi joy kettinto jam herti studio kalangu
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati jetati chapande joy en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumaare fu batu joda kalen hokkobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
e alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fotten fada studio kalangu yadu leydi Niger